awupheka abantu bahle babuyo shopa bafuna ubumnandi bathi private location tati cooler boxisa siyabangela situkhohlwe ngenkinga situkuyotho bumnandi awupheka abantu bahle babuyo shopa bafuna ubumnandi bathi private location wemnganwani tati cooler boxisa siyabangena situkhohlwe ngenkinga siyodla ubumnandi bathi kamaphoyisa bethi thina ngizobuya makhalekhu bathi nomakhelwane umeni sosiyathemba ngengathi asimoshele bathi kamaphoyisa bethi thina ngizobuya makhalekhu ngapho umakhelwane umeni sosiyathemba ngengathi asimoshele
Yeah.